ZenHouseZambia.com.
Hard Rock Music Official.
Oh yeah.
Me Mr. Energy Connect C.E.A.
Zambia Malawi MB Kashkena. You drop class entertainer.
To break up siku sofinga vintu yai. To break up siku sofinga vintu yai.
Isibeta makambi sana. Isibeta mwalavi jana.
Mwalavi jana.
Cause
nobody's perfect.
Nobody's perfect.
No, 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 no,
no.
Nobody's perfect.
Nobody's perfect.
Pakala kwika, kungo funika kukambila na ifeti kasiyana osu zika bondiana. Siunga chese chiwezi kamba wapeza text. Ibanji mujegete makomu na pezeka lipstick. Siunga kale mkose wabanja langa. Jeile ninkasi wakomu mayambana. Ola kwa ni wola kwiriba. Alibali 100% kumango kambila na isipindula socha jana mafa. Jeile uhua,
nobody chasha.
Nobody
na 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 na.
Oh yeah, Nindu.
DJ Connect Panda.